Uptown Beats Official.
Adadi, yeah, 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 yeah.
Me have a question for you.
Zifuse ni bandani banzako yue. Ni wangati bankala kovintu vika kufuta yue. Oh, yu siwa tukonda. Ni mafupa tunga tafu yo siwa kukonda siwa kukonda kumbuka mano ni mafupa tunga tafu ni bangati banza tu bangati tandize genuinely ni yangati manamba yanga yankipwe kusalila kabili Niwangati Niwanga kutandize kosa peleka pa social media Most of our friends ni ma cloud chasers Oh yeah Wauza mzako problem yako Mazo chipanda chonse chikamba paliweo Langa ni sisa seko yako Waka panga miti ni wakamba paliwe Sikuza niwanda niwanzako yue Niwangati banga lako vitu vika kufuta yue Siwa kukonda Iwe oh, oh. Kumbuka mano ni mafupa Tunga tafu Iyo siwa kukonda Siwa kukonda Kumbuka mano ni mafupa Tunga tafu
Watch out them clap for you when you get a little success Them put up a show and say them happy for you Deep down the face Akakuna na chintu chapwino Paka chabe chinkale chak Nika sopwanji yako Natupiri yako Wishing asembe yenze yake Wauza mzako problem yako Mazo chipanda chonsi chikamba paliweo Langa ni sisa seko yako Paka panga miti ni wakamba paliwe Sikuse ni bandani wanzako yue Niwangati banga lako vintu vika kufuta yue oh, Yo siwa kukonda Iwe oh, oh. Kumbuka mano ni mafupa Yo siwa kukonda Siwa kukonda Kumbuka mano ni mafupa